Olofa silingi e nisi le tūlanga i le pui puinga o le maota fono le pāle mene o le atunu i Canberra, ona ua wha alua ona sao sui o se sāwali te tee, i vāenga o le whale e le whātanga ina. O le asa tofi na mawhai ei e ni tangata ona whea ei i le tumutumu, ma whaata upe i lunga e o le whai te toa o le whale o le maota. Ma se ia o lotu si ai le lātou mau, e tāpunia no fuanga sai sai ina Ru Mamanus Island. E le ngata i lea na ulufale nisi o i lātou i le vai o loo ilu mawhale o le pāle mene, ma lātou suia i le lanu mūmū. O se tasi o le au te tee, o le li o Phil Evans, ma ana i e tā ua, lātou te tu ua ia le malo tele i le sā wā ino tamaiti mawhafine ino fuanga sai sai.
I think that we're making sure that our message has been heard by the community, who overwhelmingly support us. You see it in the diverse community there. A few errant comments from parliamentarians is not going to err us. They're responsible for the murder, the abuse of refugees, of children, of women, of men.
O le te te'e na whaamaupo po ine whaalaputupotonga le whistleblowers, activists and citizens alliance. O ila ua ia to alua na whaata upe i lungo le whai te toa ulu whale le pāle mene, o le āmo lia i le whaamasinonga. Peitai ua whesilingi ai le tūlanga pui pui o le maota whai tūla whono le pāle mene o le atanu i Canberra. Ua fuafua ina e le whafonga whetalai Tony Smith le fausia o se pā e tā o fia ai le ulu whale sa oloto tangata lautele, inisi o vāenga o le pāle mene.
All enhancements, those already completed, and those being proposed today are the result of advice from our security agencies and based on many months of consideration. It's important to acknowledge these works do have an impact on the original design intent of Parliament House. However, it's also important to acknowledge the world has changed since the original design brief for Parliament House.
O swinga nei, mō le pui puinga, o le āluai le ono se fulu miliona tā lā, ma o le ā sui ai le ata o le maota whono, ma i le tūlanga e pei ona fuafua ina e le tusi ata, ma o lo o iei nei. Na fa'alia le tete'e iai o se tasi o sui fou o le senate, Senator Darren Hinch.
I think what you're planning is like putting barbed wire on the Opera House. This is an aesthetic building, it's the people's building. I think it's too much.
Na fa'alia fo'i le tete'e iai o le taitai o le Greens, Richard Di Natale.
This is a parliament that was built to ensure that it welcomed the community into the parliament and to ensure that it was politicians who were connected to the work of ordinary members of the community. In fact, the very design was made in a way that it was politicians that served at the feet of the people.
E le ngata i le pā, ai o le a whaatūlanga i nai fo i manisi mea po e ata CCTV se whāsefulu, e wha au popo i le se lau mōna tupu, holo o ienei.